Abba!
Baby, we ni mwavuli Manipo jasiri kusimama kwenye vua Kudhoa sihofi Sena we kwangu kivuli Manipo jasiri kusimama kwenye jua Tena kwako sikawi Michezo ya karata rata na ipata pata Bashasha Anani ngata ngata kini kata kata kia zimbatata Oma be perepe Oma bebe ni pe perepe Pare papa
Bebe ki pepe o ni pepe Kujo toli sini pepe
Oma be perepe Oma bebe ni pe perepe Pare papa
Bebe Kama tato ni bebe ni bebe ni deke deke
What your name? Bahari ya mapenzi, we'll get it Takwa nguzo yako, tasimama uwege me Ain't nobody can love you like I do Ain't nobody can treat you better hey. Shanti ya usugu, komando Kwa mapenzi yako, siski ngo Tapita chochoro, ana ana do I go follow, follow wherever you go, baby Watu wana judge kwa kuna potenjia What I feel, kuna mwenye idea Nataka kujua ni vipi unanipatia Ni kipi unanipikia na nini unamixia Kupenda mtu hakuna ujanja hakuna ushamba Tashangaa moto wa mapenzi ukipamba Mtu mkubwa unaweza kushikwa kwenye kiganja Chawe wa mapenzi mtu anarogwa kwenye
oma
kitanda
Oma be perepe, oma bebe ni pe perepe Pare papa
Bebe, ki pepe o ni pepe Kujo toli sini pepe
Oma be perepe Oma bebe ni pe perepe Pare papa
Bebe, kama tato ni bebe ni bebe ni deke deke
What your name? Bahari ya mapenzi, we'll get it
Duwa.
Takwa nguzo yako, tasimama uwege me Ain't nobody can love you like I do Ain't nobody can treat you better They call me King
Oh baby come close baby boo I wanna give you everything babe baby boo Oh baby come close baby boo I wanna give you everything babe baby boo Oh baby come close baby